kusheshe sithandwa sami. Athi soshosho lo sangalo. Liphi kusheshe sithandwa sami. Athi soshosho lo sangalo. Liphi kwanta muthemba lami. Athi lizothawu semphakathi. Besimali kheshagi. Besimali kheshagi. Anglasis umntu wam engangimthanda wamthembisa iLamborghini wathi soshosholoza ngayo liphi kwantamu lona owathi lizothawuza emphakathini besimali khesha kimi.
Kanti dolobha umzimkhulu yosithola khona bafo.